teddi fadi min camni kala kiɗi ɗoɗo wattu jottamani yewtere hertanaɗe surbaɓe e jokkonɓe kala cakkita yontere hannde asawere jetti lewru janvier. Mbiyan gonon en ko paali haala woni Oumar Wégolo e Mamadou Sama Seku Diawano feere no mbaɗɗa
sembe Seku hono mbaɗɗa
alhamdulillah
baylo tafowo ñalande ñaƴo ñalande hono mbaɗɗa
wallahi alhamdulillah mi selli
d'accord watta junggo e yaade e mbosso sembe kabaruji ɗanni hollitinde wiide ɗum woni ñaw corona virus o yara e caggal fewi leleydi meɗen ndi sembe Seku ɓe mbihi ko yaata yimɓeele ujunaji ɗiɗom oɗo ñaw o yiya e muɗum en ley yontere nde le leydi Mali ndi ɗum e tawni fulle guerengaji ɗi kaɓe gonda tabaɗe ɗati wiyaɗi fa neɗɗo teddiro ɗi kono ko mbiyeten concours fonction publique ɗo sara wusinkoɓɓe ɓameteɗo ɗum wiyama golleji ɗi puɗɗan ley ko warta ko ɗum woni joƴƴingol kayitaji ɗi puɗɗi ka kamɓe joguiɓe licence ɓe wiyama koyɗe mabɓe gala ley hen ɓe kolli metti mabɓe gaɗen timminiren birki sembe calɗi coupe d'afrique ko janggo solanɗo jaɓɓi fuɗɗanɗo numayoji ɗi ka cottama fa timmi sembe Seku a heeɓi gueɗumana heɓayta fen
tawta jati Diawano feere
bisimilla iwon sembe kabaruji ɗi min joguini oɗo kikiɗan bisimilla moɗon e heɗade
Diawano feere Oumar Wégolo no mbiɗani ɓen ñaw coronavirus no wonde yirwi tan leydi Mali ndi ndeɗo yontere mbiyen ko ɓuuri uñaji ɗiɗo mbiyen yimɓe gondi limtaɓe heɓɓe oɗo ñaw o
a wo foye fe sembe Sekule ɓeɗo yimɓele duwajuɓe tan sukaɓe tawete ley hen le guerene ngaji ɗiɗo ɗati mbiyaɗ ɗi fo wala koɓe nangui toon wattu joni o fa keɓen famtare keɗɗen ko kanko noddirte Alimatou Yattara o heɓini hen le guerene ngaji ɗi do faccitago sitan sidi be
la routine a plus le dessus parce
que ñaw on nanginaka soobe kasin saabu dina jama on hoolaki torrama o wadda tan hewɓe ana miila hannden so ñaw coronavirus on nangima ana wawi wurde e muɗum taɗon torratama min ke miila ɗon ñaw ɗum gonga jaati feyti wonmi hannden ɗo mimin durmaɗo meɗe lamdo laamu on tinno hakka jama e masque ji maire ɗo ɓuuri weltan wakkati ɗi joni ana saabo ñablaji kewɗi saabu dina jama ko heewi durmaɓe mimi wawa ɓornade masque saabu dina ɗum haɗano fofude ba weliri kam ɗum torra kan seeɗa
banggal kabaruji goɗɗi Diawano feere mbiyan lamkoɓe transition ɓe jelli yo ɓeyden e duuɓi joyi yalla ɓe lanna wutteji ɗi nderno ɗum kay gona goto foof jaɓande surtout banggal jokolɓe ɓe
so won hollitinɓe wiide baasi wala hen woɓɓe du kollitiwde duuɓi joyi ka ɗum heewi sanne keɗɗen ɓeɗo sukaɓe ko cifi dow hen do faccitago sitan sidi ɓe
min ke miɗe miila duuɓi joyyi ɗi ana heewi sanne e laam hakkodire jo neɗɗo foof gollo ana wawi wadde wotongaji ɗen kalaɗo le duuɓi ɗiɗi yoppat laamu feesɓe waɗi duuɓi jetti min ke min andi torra fo wala hen ɓeɗo wondi e golle sanne kamɓe laamu koɓe laam hakkodire ɓen laamukoɓe ɓena hani wadde wakkati seeɗan tan ɓe yoppa saabu dena mandat meɓɓe o wala mandat hoorejo joni leydi mo séria yamiri min ke mbiɗe yiiɗi haasimi waɗa duuɓi joyyi mbiɗe yiiɗimo mbiɗe jokkam
Diawano feere mbiyan ñande nayyi lewru janvier wonno ko yambinna ñalawma winde lollirɗe bra hertanaga humɓe
ɓeɗo sukaɓe jokkoɓe wumɓe ɓe du eɓe ley leydi meɗi ndi so tama ɓe andanaka hunde sanne ɓe mbi ko nayri banggal bindi mabɓe ɗum won noddiraɗi bray ɗi ɓe jogui tiɗɗalaji mawɗi ñalawma handen o fa keɓen famtare keɗɗen kanko noddirteɗo Hadji Bari o yo kanko laami wumɓe wonɓe nokku noddirte image komo sifi dow hen
ɗi bindi ana jogui toɓɓe jeegom leyɗe toɓɓe jeegom meɗe wawi yonde toɓɓe noga e jeego e muɗum ko fabtoɓe winnude bindi lobbi caggal muɗum meɗe wawi lintude e muɗum ɓe itta hen jatteji ɗum ana saabo neɗɗo mo wala guite heɓa jangga minen suudu amen lekkol no tan woni suudu wotru le leydi Mali wawni weltude bindi ɗi bumɓe wawi janggude ga soni a ƴeewi bumɓe wala bomako tan meɗe tatti leydi fo caggal muɗum torraje kewɗe antoon saabe laf kuran ko fabato amen weƴƴitude bindi meɓɓe ɗi
e jeehe yewtere meɗen minimaga Diawano feere mbiyan gouvernement leydi Mali ndi fuɗɗi ɓamgol e golle ko wiyete fonction publique yontere ƴaɓɓinde nde kamɓe joguiɓe licence ɓe kay mbiyan heɗama bangge de
kamɓe joguiɓe licence ɓe ɓe kedinama sere wiyama so wona maîtrise na fa yetto e master e diplôme goɗɗo kase mo jande dow dow wurde a wawa tawede noddirteɓe cadre aɓe on ɗo wattu fo kamɓe joguiɓe licence ɓeɓe kolli metti mabɓe sanene oɗo golle wori fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule e sitan sidi ɓe
joguiɓe licence ɗum latni ɗum e yonki sanne ko talkinoɓen calal nangguede ley ko concours fonction publique funcana hoore ɗum saabe de ɓe joɗini fedde mabɓe kamɓe sukaɓe l'école wonɓe LMD koye mbabalu keɗaɗa haala nde fedde
meɗe lamdo gouvernement on waɗa imma draje yalla yimɓe jomiraɓe diplôme entirteɗe licence ɗi ana heɓa wattude koyɗe mumen e nde daɓdurde haalano kañ e daɓdurdeji goɗɗi warta waɗele leydi meɗen misali concours de l'école nationale d' administration ɗum woni ina
funcinimɓe hoore ko concours collectivité hakkillaji mbaltine dabareji ana gondi e feede dow kabaru mum yalla eɓe keeɓa wadde ɗi concours ngaji kadi ko docteur Ousmane Maga Sivi kanko wonno directeur national concours fonction publique
au niveau de la prima
to primatire to won fedde joinaade gondude dartude hono jom en licence ngaji ngade to concours ni dewral wadi domu be ngadan concours ngaji to e décembre tan 2022 ka joni ministère ngaji di kolita wide ana kasindini jom en licence ngaji nanno dun an holla wide mi bamata jom en licence ngaji sabi ministère ngaji di mi bamanta
le département ministère
fay etawede lamu ko be amani be garanti jogi be licence ngaji kolita wide lannata jude mo politinde wide ko yaa be tambere jetto wonno pametebe o concours ko fawi do hitande 2021
Umar Waygolo jawno fere to jennato holtam wiide joon en kabordo ciuti hakke sappo yimbe yontere jabine to wattu wuro Ali ben lam muti ton
be do yimbe le sutabe duyama jeego yom yo sukabe jokolbe ngoni hakkuni mabbe non wombe tombe do kollitir wiide be ngadi noddango feede lam ngondo to kedde no goto mo jaba inde mudun inde tawno ton ko sifido hen
amen jeewu won ko wonte juri mabbe bo minira hande ka dum faade min se min danta ko gendi kamina min danta ko jatta min cewle fu hono bodo walde min golla wonno min jidata tan min keba min cotri min min ka dum min budata min hande don sa jame am e conseil me amane dum fon email adresse ki wama jeewu jene fi pour que min fare mabbe min kalda no sibe mabbe kisira juri mabbe ko dini fu do kada le kawal kaso en dini kamina kamina godal min golbe min mabbe kisira to min korro min kisira min kisira dum gena min kamina kisira nyorami do lelal hande ka dum tawon ko sulemi so tay wonte min jogan don ni so ko wolla ngol jogan am ngol bodo walde min tan min dum min mabbe yar dem min cotri min so tay wonte min jogan don ni dum min ngodi mudana
jawno fere bangal hero takita yontrede hultan wi jokkobe bamako be ben jibbe sanne yewtirina mbaw yaade nokkuji lulirdi mbien festival sport on mali non jamma ko to maison de jeune artiste noddabe woni Maïchata Sampana Mamou Sidibe Captain Bala Safi e Madou Jabate e kayedo Inna Star
tagal mudum kambe gombe nokku noddirte be jagoli lamu kati odu yam Alisco noddibe ton wakati 20h won so kirade kirtama
en jahan jonga yewtere meden haru sembe chaldi jawndo fere holta wiide championnat ligue 1 batle sapo mudon do mila wiide wonko jaddambe bangal la jabuji de
non wori AS Real kanye dugu wolo wila wakande be kawtri non de fe goto heb ay baddu PS kitadu kanye LC ba ngaddi 1-1
jawndo fere bangal kan Cameroon no ben kando fudude nyande ala do woni jangu ben bangal mayo jagoble ben wonko jogondami
ayo mayo ngaji bonte dido kabaruji pudato do ay hore ma ka wi sambe se ko asotta dum de na hono wori feza ya asotta dum hono join en buudi be kanye minen horsibe boloje ko nande mudum min gatti juude en jibaji din jottikile dedo nokkule mayo godfan won de sotte ton ko yaata ujinaji jeddi sefa dum e tawere fu sembe se ko mayo ngaji di timmi ton takle nokku no dirte do fema fu to fa kedo famtar kedo momin sembe bukani sita sidibe ko premier do hen
lo bembe andi ke se yibbe hewbe ana kudi tamiti mabbe du chogu mayo e dinaji jottite do ujinaji jeddi Ibrahim Bambo Keita humani do sutugol mayo ngaji
kenya mayo fu ko tawado timmi le balde tarin aran deraje de nyalli mi e sonna fami lonki wasde julde fey bonena jamo hewri
ga sukabe yokabe e min kawriti fe ma futto ko li timmi timabe batte ko mayo ngaji di timmi
mimi timino fiobe bolo malbe du ana kirsa hannen mi soda mayo yana mi jinina fiobe mede ko mi jini be tak mi sanne ko dinna mi hebe
Kejabe Federation humani do kabaru figol ballon leydi mali ana joina hakille jinganobe joueur en wide mayo ngaji kisi ngaram pe boyata andon wide yartugul arando leydi mali yo alalbare sapo e didi lewru janvier yo tinizi benkani kawritende
jawno fere woni wado kadde ten kabaruji ma hande de
non biireten jaati sembe seku so boggu weli tan mo yoni ilede en bien sukabe en jotibe kala do mbawi tawede le manifu e mangal mudu yotere meden non dirten tous o grande fadde be jaafi e nokku do figol ballon do warta yo wadde hakkilaji kewde ngarat hokkede do hen so lambe jeddi